water
Tukombo kama gizani
Hasoni low key
Rada kawochi
Wamezuba
Zitogo kazi Inerobi bunda ndo katiba inafatwa Kama uja kasunda wezi sikika bunda ngata Hinia wale wote ni kisota mliskata Niko mafutani kakitungu juu ya frying pan Sosi ya mami starry nina verses kama chapter Fanya for the numbers, mini fanya for the culture Mwiba unajidunga utadhani ya kiupancha Riba mtani, mindo pinji wa majanta Monge kona bus, kaka miti ziko tifi na nimbichi kima jani Kakondani unanikanja Na shingi kiras, kiri ya miti chini ya maji wencha Viki una hit na unashindo kini tacha Cheki kuomoka bila sponyo benefactor Cheki yo glow pala insta for in after Cheki chaki uji motivate na mangoko backstage Wana suka bonsa entry goni tafta
Buddha cheki dreams, Buddha cheki vision Yima cheki string, me go on a mission Pull up in a scene, get the money, repetition Siko hapa for the moment, kuchachisha for a season Cheki Buddha nina scheme, strategy precision Cheki kwenye screen, cheki execution Nasi tafadhali haki yangu no permission Nasi bishi wa kikwara nina vunja kwa lazima Keep sleeping on me
Subi 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 Wabi suba Subi 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 subi
Tunakavunga
Wacha walale
Wakaokota
Tukombo kama gizani
Hazuni low key
Rada kawochi
Wamezuba
I'm talking young Issa I pray you live forever Wishi maisha kama tisa Kijana paka power Kijana anatisha We live to see the day He reincarnated na mizani Yani toka zile enzi Tuliko sanga mapesa Tuskume mabenzo Tugonye ma Tesla Zumi zoom Waki uliza Na nyamazisha Tell them we're the best And we got that sauce You know how we do Ayy Zubi 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 zoo Ha Wame zuba Zubi 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 zoo
Tunakafunga
Wacha walale
Wakaokota
Tukombo kama gizani
Hasoni low key
Rada kawochi
Wamezuba
Zitogo kazi
Bogi obi Mboka za mauta bogi master Shida za manyaru seletako hapa Anda waba nilipanga wote kuwateka Rada ka umami magizani kwa peti Wazimu na warazi wanati Steady na akru Ujuzi kibazu Pupa niliachia fali Piki mingi za nasibu mundi Dera bila haga ni kabuti mami Bila fame bila kitu is a scam nani Kama ni mani ya ni la towni Vibes in the air na zingine koma G-bag
Ia papidi na maombi ya kuna kismat Pigo mapidi na makumbi unacheki zigzag Sit back, nini masushi mnatafta six pack Lean back, sikie kijana vile na speed facts Zubi 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 zubi